abonange ashunqe intuthu yaphuma ngemifando gigiza abantu ne awungazufunga ukuthi kuyasha ngaphakathi kanti we abonange kwashunqe intuthu yaphuma ngemifando gigiza abantu ne awungazufunga ukuthi kuyasha ngaphakathi kanti we ukhuluma lekhaya kuphela inhlambuluko ingalungiseki futhi umbono wakho awuzwakali nakahle mawukuthi awuaze kwadlalwa ngumntakamama esemncane nakangani bamkanisa indoda enemali bathi mntasuzungasilibali kwaze kwadlalwa ngumntakamama esemncane nakangani asho lo muntu okhulu okudlula ubabuzala mina ngizosho kanjani ukuthi sibala kwaze kwadlalwa ngumntakamama esemncane nakangani amkanisa indoda enemali bathi mntasuzungasilibali kwaze kwadlalwa ngumntakamama esemncane nakangani asho lo muntu okhulu okudlula ubabuzala mina ngizosho kanjani ukuthi sibali mfu kambe nshilo manje nayithe nathinta mina nathinta isilimi esingeke sifihle mina mani bheda ngizonitshela senomane ningisolele kuze ikafari inkamba kufana nalento eyenzeke emagcekeni ukusithuka ngenhlamba ukuthi ngingakanisa ingane isencane ngisho isikole ingasiqedanga sengaze ninikele ngayo umuntu omdala kangako okudlula ngisho ubaba solo lokhu kade sawabaza abashana bangenababa manje ngizosigila ngizosithela ihlazo ngizosifakela amehla abantu emzini kababa thule sibukele ngoba sothina silifaka isaka kwaze kwadlalwa ngumntakamama esemncane nakangani bamkanisa indoda enemali bathi mntasuzungasilibali kwaze kwadlalwa ngumntakamama esemncane nakangani asho lo muntu okhulu okudlula ubabuzala mina ngizosho kanjani ukuthi sibala kwaze kwadlalwa ngumntakamama esemncane nakangani bamkanisa indoda enemali bathi mntasuzungasilibali kwaze kwadlalwa ngumntakamama esemncane nakangani asho lo muntu okhulu okudlula ubabuzala mina ngizosho kanjani ukuthi sibali mfumo.